la joxe ben jël fofu seen beut la ñu
yaay boy kay jëma
bala ma de
Yai boy, kai jema, balama.